unobu bakansaba mubutuse kuba kigemaku mubakobe nti asidiki yasabye bana bayambe njogera ku Buluganda bano wabali ku mawanga mubayita bakadama nze mbayita baluganda abaana babatulugunya n'ekyokulya nekigana ndaba bangi banyigirizibwa n'obulamu ne bafiirwa n'abamwe kibatwaleeyo oluusi mbeera kale tebeyagalira ebeera mbeera nayagaana mbadde nsirisemu nga kino sagala nkiyingiremu naye omutima guluma nnyo eyo buli we kisuka bano be bazadde b'enkya banakazadde b'eggwanga ne badadya b'enkya batata b'eggwanga